Rico Beats.
Hey, yas! Rico turn up the beat and light up the fire beast mode. Nime come now, boy.
Kuna kupanda na kushuka, vuta ni vute. Kukosa na kupata, vuta ni vute. Maisha siyo easy, vuta ni vute. Vuta ni vute, vuta ni vute. Kuna kupanda na kushuka, vuta ni vute. Kukosa na kupata, vuta ni vute. Maisha siyo easy, vuta ni vute. Vuta ni vute, vuta ni vute.
Vuta ni vute, maisha ni kuvutana. Kuja ni kuje kwa ni center tutakutana. Ruka madondi ni kofiti tutapigana. Swali ni moja tu, mesha shigana. Kishoti masu nimejaza kwa shati. Story zangu kama Obama zitajaza gazeti. Ngoma yangu vile noma ita top kwa chati. Mpaji wa kipaji ni Mwenyezi Mola. Ukini hetu mambuzi ata umanyati. Sitoki sikosi ya ujaifunga bahati. I got my eyes on green wakisaka mabif. Work hard, play hard bila kutishika.
Kuna kupanda na kushuka, vuta ni vute. Kukosa na kupata, vuta ni vute. Maisha siyo easy, vuta ni vute. Vuta ni vute, vuta ni vute. Kuna kupanda na kushuka, vuta ni vute. Kukosa na kupata, vuta ni vute. Maisha siyo easy, vuta ni vute. Vuta ni vute, vuta ni vute.
Drunk to the money, walk away from the bullshit. I'll fake it till I make it, I'm a success addict. If you know you're go getter, then go and get it. I wish today it will be my lucky day. Kuna wale wana wish leo iwe last day. Wana dani itafanya shida go away. Wana smoke, wana kunywa pills and potion. How I drive baraka iko on the way. Tunatafuta riziki night and day. Kwa mpole kama kogo vige far away. The quicker you're here, the faster you go. Na kama how you so now you know. Tuki fall, tuna rise, na life goes on. Usiongoje mini quit, I'm here to stay. Step on the floor, you wapisha what you got. Be a bomba so big ya wanna double span.
Kuna kupanda na kushuka, vuta ni vute. Kukosa na kupata, vuta ni vute. Maisha siyo easy, vuta ni vute. Vuta ni vute, vuta ni vute. Kuna kupanda na kushuka, vuta ni vute. Kukosa na kupata, vuta ni vute. Maisha siyo easy, vuta ni vute. Vuta ni vute, vuta ni vute. Kuna kupanda na kushuka, vuta ni vute. Kukosa na kupata, vuta ni vute. Maisha siyo easy, vuta ni vute. Vuta ni vute, vuta ni vute. Kuna kupanda na kushuka, vuta ni vute. Kukosa na kupata, vuta ni vute. Maisha siyo easy, vuta ni vute. Vuta ni vute, vuta ni vute.
Yeah, it's a new legend in a D system. Big up yourself, big up Rico.